nao chukanga na guo na yamu olire merayo ye miranga nebi wobe omulimi omutufu tabula nsigo newe kuwa kusinga siga ngumisera ye mukabire che yachi omusana nga eche aji chijude bugule musikulu wa mugema jaja wa Buganda nga wendi mugana soka kumuza amange kare mutieno chile wafe mirembe kuchuka twali mafani anatusiranira ate mwanyi zafa bumunyera abe masake toke bali wenya ngali mbalala lugaga ne rubindi sabeyo bagachimangero bali baddu musamba z'omubuddu awo wategerera nti ensi ekyuka yeye gulumiza amala biseera tebekanga okusaka ewa muliranwa songa endago amusasanga tewewunya emirembe okukyuka yayagulaga eti alina abamuggulira ani yali amanyi teri yali amanyi kyabali abamanyi balivaawo okone wadda wabalala ani yali amanyi teri yali amanyi kyabali abamanyi balivaawo okone wadda wabalala Chemanyi biava na bulaya uwo mtakatuna kutakalie owa poloti bakusenza kitula kita siku kine mitime je chiudaya bantu wanafe fude ba pirato saida banamwe misango bagondi esite kungula tuli bachazi ani yali amanyi teri yali amanyi sabale abamanyi balivaawo okone wadda wabalala ani yali amanyi teri yali amanyi kyabali abamanyi balivaawo okone wadda wabalala obuyaka obunaku busima obukuusa bujjudde mbantu be tuyita nabo yagoyambye nafuna siringisi abajjukira abeera bamuswaba abantu bangi beefulira bannaawe naye nga byafuna bye bitugiranya ntale nnyombo bulamu ne buzaawa naye ng'ekituta kigambo siringisi sirabangayo ga bazika na siringi okuggyako ebimuli ettaka n'omukyanga tewali ali mu kifo ekitakyuka okuggyako omukama nannyini bitonde mwabeegulumiriza mu bifo mwe muli jjukira mulimu ababisookamuko baali bamaanyi n'okusinga ku mmwe ng'era beegulumiza beeyita bakingi yitira maani yali w'amaanyi savimbi yali w'amaanyi kenesi kawunda yali w'amaanyi obasanjo yali w'amaanyi
DJ
Savimbi yali w'amaanyi Idi Amini yali w'amaanyi Kawenke n'Obote yali w'amaanyi Saddam Hussein yati wangante nowenda ulira abayimbi abepanka muli b'amaanyi okufutya nka bannammwe ne mwerabira emirembe okukyuka yali alima ebinyeebwa okulima ku bbamba nabulaba n'akatemba abepanka muli b'amaanyi okufutya nka bannammwe ne mwerabira emirembe okukyuka yali alima ebinyeebwa okulima ku bbamba ng'aweuka ani yali amanyi teri yali amanyi kyabali abamanyi balivaawo okone wadda wabalala ani yali amanyi teri yali amanyi kyabali abamanyi balivaawo okone wadda wabalala kucha uma lukatumba ule natia dunia ama ni wasudomu te kuchazunga meto ni sama ya fila mbale misacho kukulonga kwa likutwala mafero paulo taba mkunja senga katisolo ngera itatembo zena abudumla situa uninyanja iki katende ye ya tibu wa masasi ani aliamanyi teri aliamanyi chavali abamanyi balivao kone wadda wabalala ani aliamanyi teri aliamanyi chavali abamanyi balivao kone wadda wabalala ale notewalo kwa abulile nsero abulio mwagamba tumuonye bonye chikofile vifuna tabiku chusanga wikuse katumba kubai netutumu ulio mungu kukunda basiba mugazi mubyefuna na yani agenda na vyo osa masika gaba ntuboka viza bilinde na yori kawa na vyo tema accident tembuzanga zena abudumulasi tuwa unenyanja zina accident omulanzi simu visi katizize wange ani aliamanyi teri aliamanyi chavali abamanyi balivao kone wadda wabalala ani aliamanyi teri aliamanyi.
Remember where you got it from. www.djericom.com.